Obwakabaka bwongedde amaanyi mu kaweefube ow'okutaasa n'okuzzaawo ebibira kw'ossa okukuuma obutonde obw'ensi. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri era nga ye muwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ategeeza nti wasobola kubaawo nkulaakulana etegereka okuggyako ng'obutonde bw'ensi bukuumiddwa. Nsibirwa ategeeza nti Obwakabaka bwongedde amaanyi mu kaweefube ono okuyita mu kusimba emiti ku buli mukolo gwabwo era n'akinoganya nti bataddewo n'enteekka ey'okulondoola emiti gino n'ebibira. Binaabyogeredde ku Bulange Mmengo mu kusa omukono ku CBA Bank olw'okusimba emiti mu Buganda wansi w'enteekka etumiddwa ekibira kya Kabaka.
Muteekateeka namutayika gyetutambulira kukati ey'emyaka 12-23-28 twava mu kusimba omuti ogumu ogumu.